never looking back, I'm looking at the cross. Shetani kwenda uko, wewe una bo. Ulifanya nika cry, ulifanya nika sin. I hate you, I hate you, I hate you for life. Bele tunaenda, tunaenda kwa imani. Ushindi tumepata kwake Yesu. Machozi tumefutwa na furaha tumejazwa. Changwe na nderemo kila time nika shout. Changwe na nderemo kila time nika shout. Na tuna jump, tuna sing, tuna praise God. 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 Pombe nilikunywa mwishowe nikalia. Sigara nilivuta mwishowe nikalia. Raha nikafanya mwishowe nikalia. Sasa niko kwa Yesu, take it and na smile. Sasa niko kwa Yesu, mimi naburudika. Sasa niko kwa Yesu, hakuna mateso. Baba nasema njoo, mama nasema njoo. Ndugu nasema njoo, dada nasema njoo. Baba nasema njoo, mama nasema njoo. Ndugu nasema njoo, dada nasema njoo.
Mouse.